waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dadka u gafa ama u hanjaba macallimiinta gobolka Victoria ayaa wajahaya in laga mamnuuco inay iskuulada soo galaan. Sharcigan cusub ayaa looga dooday baarlamaanka gobolka, iyadoo macallimiin badan ay sheegeen inaysan ammaan ku dareemayn goobtooda shaqo. Markii ay arday marisay nidaamka dishibiliinka iskuul ku yaala galbeedka Melbourne, macallimadan oo aan doonayn in magaceeda la shaaciyo ayaa waalidka ardaygu wuxuu ku yiri, "Waanu is arkaynaa dibaddaana kugu sugayaa aniga iyo 30 saaxiibaday ah."
It's not a nice feeling. Nobody should be threatened in their workplace, nor should they feel unsafe.
Wax fiican ma aha qofna in loogu hanjabo goobta shaqada ma aha, ama qofkaasi uusan ammaan dareemin. Laakiin haddiiba aad madaxda iskuulka u sheegi karto oo ay sameynayaan qaab lagaaga fogeeyo waalidkaas, waa arrin fiican, ayay tiri. Waxay kaloo sheegtay inay tiro yar oo waalidiinta ah ay hanjabaado sameeyaan, laakiin aqlabiyadda macallimiinta iyo shaqaalaha iskuulka lagula kaco aflagaado iyo handadaad.
Someone's trying to intimidate you with, you know, loud voices and hand gestures and banging of tables and things like that.
Ku handado isagoo kugu qaylinaya ama gacmaha kugu fiiqaya ama miiska kugu garaacaya, hadal ayay kugu handadayaan. Ama waxaa jira kuwa kugu hanjabaya in wax intaa ka badan ay kugu samayn doonaan. Wasiirka waxbarashada gobolka Victoria, James Malino, ayaa baarlamaanka horgeynaya hindisa sharciyeed looga hortagayo arintaasi.
This provides the ability for schools to ban a parent or a carer.
Sharcigan siinaya iskuulka awood uu ku mamnuuci karo waalidka ama qofka ardayga mas-uulka ka ah muddo 14 maalmood. Sharciga waxaa ku jira qaab xuquuqda waalidka loo ilaalinayo, laakiin waa arrin u baahan inaanu soo rogno, ayuu yiri wasiirku. Arrintan ayaa ka dhalatay talooyin ay bixiyeen guddi arrintan loo saaray 2018. Sharcigan ayaa dhigaya in waalidka muujiya gardarro, mid jimsiyeed, hadal ama mid internetka ah oo lagu beegsanayo shaqaalaha iskuulka la siiyo waxa loo yaqaano amar amniga bulshada ah. James Malino ayaa sheegay in tan lagu xaqiijinayo in habdhaqanka waalidku noqdo mid habboon.
This is about where it gets to the level where it crosses the line. Violent behavior, abusive
behavior. Waxaa loogu talagalay marka ay xaaladu xadka ka baxdo oo lagu kaco dhaqan rabsho wata, mid tacaddi ah iyo hanjabaad oo ama ka dhaca iskuulka ama dhanka warbaahinta bulshada. Waxaa jira daraasado muujinaya in dhibaatooyinkaasu ay ka dhacaan iskuulada Australia oo dhan. Daraasadan oo lagu sameeyay caafimaadka iyo badqabka maamulayaasha iskuulada ee 2019 ayaa muujinaysa in sanad iskuuleedkii caadiga ahaa ee u dambeeyey 50% in ka badan maamulayaasha iskuuladu ay la kulmeen hanjabaado rabsho, iyadoo ku dhowaad 35% ay hanjabaadahaas ka imanayeen waalidiinta. Isla waqtigaas 40% waxaa lagula kacay gacanka hadal, iyadoo 10% ay sheegeen in gacanka hadalkaas uu uga yimid waalidiinta. Mark Murphy waa madaxa urur ay leeyihiin iskuulada Katoolika ah. Wuxuu sheegay in shaqaalaha iskuulada macallimiinta loo baahan yahay in laga difaaco gardarrada waalidiinta.
As they start emotional but they move quickly to anger and often to aggression, and we need to support these people.
Waxay ku bilaabaan inay shucuurtooda muujiyaan marka hore, isla markiiba waxay isu beddeshaa caro, kadibna gardarro oo xanaaq hadal kulul wadata. Waxaan u baahanahay inaan dadkaas taageerno oo la hubiyo in iskuulku yahay meel ammaana oo maalin kasta dadkaasi ay si nabad uga shaqeyn karaan. Inkastoo tirada maamulayaasha soo warinaya tacadiyadaas ay yaraadeen sanadkii la soo dhaafay maadaama inta badan online-ka wax lagu baranayay, haddana tirada guud waa mid badan. Maamulayaasha iskuulada ayay 5 laab u badan tahay inay la kulmaan hanjabaado marka loo barbardhigo bulsho weynta inteeda kale, 10 laabna waxay ugu badan yihiin in gacan loo qaado. Madaxa urur ay leeyihiin maamulayaasha iskuulada Victoria, Andrew Dalglish, ayaa sheegay in dhibaatada lagula kacayo maamulayaasha iyo macallimiinta ay saameyn aan harin waqti dheer reebi karto.
The trauma can be significant and real, and it
damages the confidence, it damages
naxdinta ama qalbi jabka ka dhalan kara waa mid weyn oo jira waxay dhaawacaysaa kalsoonida iyo awoodda macallimiinta iyo hoggaanka iskuulka. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.